ngafisa ngelinila manami Ngiyani tati kwa masani Ngobo na lafa la kono kume mpo wako mami Ngiyani mtule la manami Ngiyafisa ngelinila manami Ngiyani tati kwa masani Ngobo na lafa la kono kikane Ngiyani mtule la manami Ngiyafisa ngelinila Shalom, kwelaze, kubitati, uspali.